ZambianPulse.com.
People Zambia.
I'm ready to die for you. Mitaro janda sinza kusia. Until the end forever I'll keep you. Misozi zako ni za pukuta. Ngati walila za putonjoza. Wela pafupi baby. Tipa sana chikonji. It's your boy Steve Zambia.
Nakupenda baby boy.
Pachipanda kakapita ni ela aliyetumine kaka mutati basi ukali mumanja ya njano kakumbata mumanja ya rambo weya kuno kulako ni manako te ambo nakupenda nachalesa kakumba uliwandi ya mapalungo ulipambani yandi iwe pia ulitisa kunde chandi umanipasa rito niyo pema ukalako pano chalo kapena iyo lapu nipasa sumalema lapu ya swene singa funelena
yes, nakupenda
Changa sinza kusia Chubu Zambia.
Nakupenda baby boy.
Memory, John, my friend.
Download it at ZambianPulse.com.